bara mkutane barabarani, mkutane njihani, mbadilishane namba mpaka uchumba. Majina ya utaniani, uhali gani, sitokutenda hani, wendo nekupenda. Eti penzi letu linado, mina wewe yani pakando, penzi safari mina we pamoja. Oh daily, kume mapenzi na yo biashara yangu nishara na yo mauni. Nashindwa kula mina shindwa lala, moyo na niuma sina vumili.
Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Please try again later. The number you've dialed is not available at present. Tafadhali jaribu tena baadaye.
Every day on my mind, kila siku na kuwaza wewe. Sijui kwa nini babe, sijui kwa nini mama, mama. Sigo nicho na you my mind. You the festa, we the chillin', we the flexin', we the vibes. Just wanna tell you baby, come this. I wanna make you baby, come tipsy. I wanna make you sweet, come missus. I wanna make you girly, come wifey. I wanna make you my home. You call me yours, I call you mine. First time I met, my heart beat so fast. With you by my side, my world was so bright. Holding your hand, feeling so right. Every time we talk on the phone, baby, I told you I kuna matata.